agagasho, 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 ukuthi sephelile nawe. Agagasho, 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 ukuthi sephelile nami uNkulunkulu. Ngiyazokwa manje kuthi ungazuyibulale ngoba kuthi se yasa bantu bakho bakulahlile. UNkulunkulu ukuthi se noma sishayeka ngaphana ngapha, asiqedwa, asiqedwa, noma sishayeka kunjena ngoba kakasho ngiyasendleleni kunzima but it's not over, it's not over. It's not over until